Zabuli ye chenda mwemu. Atula mchifeche chamecho ya aliwa gulwe nyo, ya nabela nga wansuwe chisikirize chomuinza webi ntubyo na. Na yo geranga kumukama anti, oyo chechidukiro change, era chechigo change, katonda wange gwenesiga. Kubango oyo, ya nakulokolanga mutego ogwo muyizi, ne mukaumpuli omubi. Anakubikanga konebyo waisho vye, era wansuwe vyo ya vye wono dukiranga. Amazima ge yengabo, gega kuuma. Totienga lwantisa ya chiro ne wakubadde akasala akagende emisana, olw'olumbo olutambulira mu kizikiza, ne wakubadde olw'okuzikiriza okufaafaaganya mu ttuntu. Abantu olukumi baligwira ku lubiriizirwo, era akakumi ku mukono gwo ogwa ddyo, tekuli kusemberera ggwe. Naye olitunula n'amaaso go, oliraba empeera y'ababi. Kubanga ggwe, ayi Mukama, oli kiddukiro kyange. Omufudde oyo ali waggulu ennyo ekigo kyo w'otuula, tewali kabi akali kubaako, so tewali kibonoobono ekirisemberera eweema yo. Kubanga alikulagiririza bamalayika be, bakukuume mu makubo go gonna. Balikuwanirira mu mikono gyabwe, oleme okwesittala ekigere kyo ku jjinja. Olirinnya ku mpologoma ne ku ssalambwa, olisamba empologoma ento n'omusota wansi w'ebigere byo. Kubanga antaddeko okwagala kwe, kyendiva muwonya. Ndi mugulumiza waggulu, kubanga amanyi erinnya lyange. Ali nkaabira, nange ndi muyita. Nabeeranga wamu naye, bw'anaana kuwalanga, ndi muwonya, ndi muwa ekitiibwa. Ndi muwangaaza nnyo, ndi mukusa obulamu, era ndi mulaga obulokozi bwange.